Ila kesi na we mama, mapenzi naomba msamaha. Sitakiruka kakangaro, kwenye penzi lako nimezama. Sina nitosha nguvu, uvunguni nitainama. Jiandae usiku wa leo ni bela night. Oh ni bela night. Usiku wa leo ni bela night. Oh ni bela night. Weka bando la insta, twitter. Sitaki ni kugas mama sita. Wendo wangu maasta la vista. Sitaki na wewe tena vita. I'm in love with you. And you know how to feel it like. I'm in love with you. And you know how to feel it like.
You are special for me. Never dance, never shake for me. For me. Never dance, never shake for me.
Tena naomba ujue, ni wangu na mimi ni wako. Na moyo wangu chukue, kwako nishakula kiapo. Kisura na tabia tunaendana. Mana mi sio mpita njia, kuruka njia ni msamalia mwema. Mabuba, sifa zote na kumwagia. We mzuri wa tabia, wenge na rupia. Una chana chema.
I'm in love with you. And you know how to feel it like. I'm in love with you. And you know how to feel it like.
You are special for me. Never dance, never shake for me. For me. Never dance, never shake for me.
You are special for me. Never dance, never shake for me.
For me.
Never dance, never shake for me.
I don't bitch, baby.